wewe ndo kichuna changu, Mungu amekupatia. Wewe wa ubavu wangu, chochote nitazingatia. Siri mimi siwezi kukutenda, kukutenda tuli nimetulia. Basi nilindie